waweza kusimama kwa miguu yako sasa.
Thank you.
sing it, church.
Nikibaki mwenyewe
like you, Father. We bless your name.